Na unajua
It's
about love, baby.
Dachi the funky, dachi
Nipe bonus ni kushash kama last step off. Tofuke bodas na ifasha kwenda bashu pop. Serious love, you deserve. See as a rough, believe me, who na sab. Yo, baby, we better than ever before. A lot of things, we gotta stay on the road. Kwepata mama penzi kwenye roll. Loving is bahari to let it go. Hata nime kukufa deeply. Wendo Mrs. Ancho, my wife to be. Promise nda come marry. Ficha ulicho nacho, how I deserve, see. Ati haikai siri, hao mademo mewazidi weriri. Sasa fame na kupea kwa remix. Nisha rekodi hii ni copy kamili.
Just one time.
Mara moja tu.
Nimebonas.